Abakorinto embereberye esura 14. Kale mulubirirengo kwagalana era mwegombenga ebirabo ebigasa omwoyo naddala ekirabo ekyokutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda. Kubanga ayogera ennimi tayogera na bantu wabula ayogera na Katonda, kubanga byayogera tewali abitegeera. Ebyama byayogera mwoyo yabimwogeza. Kyokko yatuusa ku bantu obubaka bwa Katonda abategeeza ebibazimba, ebibakubiriza era ebibagumya. Oyo ayogera ennimi yegasa yekka, naye oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo. Nandyagadde mwenna mwogere ennimi, naye kisingira ddala nandyagadde mwenna mutuuse ku bantu obubaka bwa Katonda, kubanga oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa nnyo okusinga oyo ayogera ennimi, okujjako mpozi nga waliwo avvuunula. Ekibiina kyabakkiriza Kristo kiroke kiganyulwe. Kale abooluganda, bwenjija gye muli n'enjogera ennimi, mbaga saaki nga sibategeezezza ebyo Katonda byandaze oba byemmanyi oba byennanga oba byenjigiriza. Era n'ebivuga ebitalina bulamu ng'endere oba ennanga bwe bitavuga maloboozi gategeerekeka, omuntu amanya ate ekifuuyibwa oba ekikubibwa. Era singa engombe tevaamu ddoboozi litegeerekeka, ani ayinza okweteekerateekera olutalu ne kummwe bwe kiri? Bwe mwogera mu lulimi olutategeerekeka, omuntu ayinza ate okutegeera ebyogeddwa? Muba mwogeredde bwereere. Kya mazima waliwo ennimi nnyingi mu nsi era tewali na lumu butalina makulu. Naye bwe mbanga simanyi bigambo kye bitegeeza, mbanga omugwira eri oyo ayogera era naye abanga omugwira gindi. Bwe mutyo nammwe nga bwe mwegomba okufuna ebirabo ebigasa omwoyo, mufubenga nnyo mulyoke muzimbe ekibiina kyabakkiriza Kristo. N'olwekyo ayogera olulimi lw'atamanyi asabe Katonda amuwenga okuluvuunula. Kubanga bwe nsinza Katonda mu lulimi lwe sitegeera, omutima gwange gusinza naye amagezi gange tegabaako kye gakola. Kale nkole ki? Bwe nsinza Katonda, njagala omutima gwange era n'amagezi gange bisinze. Bwe nnyimba, njagala omutima gwange era n'amagezi gange biyimbe. Kale bwe kitaba bwe kityo, bwe weebaza Katonda mu lulimi olutategeerekeka, omuntu atategeera ky'ogamba asobola atya okuddamu nti amiina ng'omaliriza okwebaza? Weewaawo oyinza okubanga weebazizza bulungi nnyo Katonda naye omulala taganyulwa. Neebaza Katonda kubanga mwenna nze mbasinga okwogera ennimi. Naye mu kibiina ky'abakkiriza Kristo njagala njogere n'amagezi gange ebigambo bitaano bitegeerekeka, ndyoke njigirize abalala okusinga lwe njogere ebigambo okunkumuli mu lulimi olutategeerekeka.
Abooluganda, temulowoozanga ng'abaana abato, naye mu bye mukola mube ng'abaana abato abatalina musango, wabula mube bakulu mu kulowooza. Mu kitabo ekitukuvu kyawandiikibwa nti,
ndyogera n'abantu bano nga njogeza abantu b'ennimi endala n'emwa gy'abamawanga amalala, naye era abantu bange tibalimpuliriza, ekyo Mukama ky'agamba.
N'olwekyo ennimi teziretebwa lwabo abalina okukkiriza wabula lwabo abatalina kukkiriza. Naye okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda kuliwo lwabo abalina okukkiriza so si lwabo abatalina kukkiriza. Kale singa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo kikuŋŋaana ne mwogera ennimi, ab'ebweru oba abo abatalina kukkiriza ne bayingira, tebagamba nti mulaluse? Naye singa bonna batuusa ku bantu obubaka bwa Katonda atalina kukkiriza oba ew'ebweru n'ayingira, ebyo ebyogerwa bonna bijja kumuleetera okuluma olw'ebibi bye yeesalire omusango. Ebyo byalowooza mu mutima gwe bibikkulwe afukamire asinze Katonda nga bw'agamba nti, ddala Katonda ali mu mmwe. Kale abooluganda, bibe bitya? Bwe mukuŋŋaana, omu aba n'oluyimba, omulala aba n'ekyokuyigiriza, omulala aba n'ekyo Katonda kyamulaze, omulala okwogera ennimi n'omulala okuvvuunula. Ebyo byonna bikolebwenga olw'okwezimba. Singa wabaawo aboogera ennimi, abangi bandibadde babiri, bwe basingawo tebandisusse ku basatu. Era buli omu ayogerenga mu luwalo lwe, nga waliwo n'omulala avvuunula. Naye bwe watabavvuunula, olwo ayogera ennimi asirikenga busirisi ng'ali mu lukuŋŋaana, wabula ayogerenga yekka ne Katonda. Kyokka abatuusa ku bantu obubaka bwa Katonda boogerenga babiri oba basatu, ng'abalala bageraageranya ebyogeddwa. Naye singa omu ku batudde ajjirwa ekigambo kya Katonda, oli abadde ayogera asirikenga, kubanga mwenna mu mpalo muyinza okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda bonna balyoke bayige era bonna bongerwemu amaanyi. Aba bafuna ekirabo eky'okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda basobola okwefuga, kubanga Katonda taleeta kutabukatabuka wabula aleeta mirembe. Nga bwe kiri mu bibiina byonna eby'abantu ba Katonda abakkiriza Kristo, abakazi basirikenga busirisinga mukunganye, kubanga tebakkirizibwa kwogeranga wabula okusirikanga ng'amateeka g'Ekiyudaaya bagalagira. Bwe banaabangako ne kye baagala okumanya bakibuuzenga babbaabwe eka, kubanga kya nsonyi omukazi okwogerera mu lukungaana lw'abantu. Kale mulowooza nti ekigambo kya Katonda kyava mu mmwe oba nti kyatuuka ku mmwe mwekka? Bwe wabeerawo omuntu eyeerowooza nti atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda oba nti afugibwa mwoyo, ategeere nti bye mbawandiikira mmwe kye kiragiro kya Mukama. Bwe waba watafa ku kino naye aleme kufiibwako. Kale baganda bange, mwegombenga nnyo kutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, naye temuziyizanga kwogera nnimi. Naye byonna bikolebwenga bulungi era mu butebenkevu.